Mr. Hell No, baby. Snow Show, Peron, baby. Uyazi yena benithanda wakhethu ndenza nje impatha wandilahlela nje ulwatha into engavakaliyo engenancasa ndavele ndadana ngoba kubuhlungu yekwa ngumntu osamthanda ndahamba ngeflow ndazezandiphelelwa ndishisamyekela
wawunyethelani ndiyabuza wena wawulahlelani
ndiyakhumbula undeko kuba zange ndiphikise ngathi wenza isiqalekiso zange walibhilifa wandibuka esitikipsweni wathi now sinatshosa was shock man cause I know I didn't cheat now it's you again utufuna siqale phansi khohliwe emqondweni she's the one who broke the promises namambize asking why ndiyekeleni why did you leave me ngeyakube wangisalima andigawuli ntsime ngenonangubani wacinga uba ndizogowa instead ndasingadrowa then ndapopa cause unesoyibhoza Mr. PD and start to love back if you move on then I move on.